gudoomiyaha cusub ee degmada Deensoor Ahmed Aadan Cali waliba uu saaxiibsiga dhexe magaalada Baydhabo deersey joodarooyin marwaaxooyin oo uu san ku targalay maxabiista ka jirta xabsiga dhexe in lagu warhayay maxabiista ka jirta xabsiyada waliba yeetaa to muhiim ah waana la sii daryeelka filan oo iyo xuquuqdii ku midayta isla markaasna lagu targalay xabsiga in uu sanagada koyo ka dareemaan naxariis iyo daryeel ku reenayo xuquuqaan xabsiga iyo oo ku tanaasulan walaalahay walaagay dimbahay oo lan hiri an koreen hanu ku miday taryaalka xabsiyada gobolka Baayo kan degmada Baydhabo iyo waliba si wada jare in ka mahadnaqay gudoomiyaha degmada Deensoor Boqoshadees iyo waliba deegtoosan ku targalay maxabiista
marka hadda aad baan ugu faraxsanahay boqoshada ugu horeysa harumaha dawladda uu ku soo booqdo waxaan nasiib u yeelanay inuu nu soo booqdo xabsiga Baydhabo inuu soo booqdo aad baan kaaga faraxsanahay mudana gudoomiye soo dhawow gacmo furan qalbi wanaagsan walaaltinimo kalgacalan kugu soo dhaweynayna waxaan mahad ballaaran u jeedinaynaa Ilaahay ku soo koow madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Cabdi Asiis Hassan lafta gareen mahad ween asaa u jeedinaynaa oo noo soo magacaabi kii oo dalka iyo dadka iyo diinta ba anfacalaha degmada Deensoor mudane madaxweyna aad iyo aad baan kaaga mahad celinaynaa Deensoor ha iyo heelaba Deensoor ma degmada Deensoor waa la garab taagan tahay waan ognahay qalbi furanaan ku soo dhaweynaynaa adda gudoomiyaha maamulka adiga noo magacaawday taageero buuxdan u muujinaynaa waa la garab hoo iyo heelan la garab taagannahay adigana madaxaada Allah raajiye mudana madaxweyne aad baan ugu faraxsanahay
ay wal tare wadanku waa gobolada sida aad hadda aan taargadeysatay meelo bishaan muu gudoomiyaha tan insheentii oo ka laba finjeer ku waa oqoontis kor ee ilaakiin kama hadlayaan hulitaanto adam kama hasanto ilaahay ka soo Deensoor on ilaani mid geeyno bilamba biyaaj sidii biyaaj boogade in habsi gaashayna dad isla asluub metaliya yallan magaaw daraadan ka dambay taliya in ka asluub general maxamed ramaan gaadan biyaajdu hoob koy naftatis in boogade taliina li geeyno ba taasa ka balansay gudoomiye maadaama saldigna madun saraakiishi buulishina la magaawi gudoomiyaha degmada gudoomiyaha maxkamadda jirta ee ka asluubta markan insha Allah uu noo bilaash raalna tare hoob koy lan asluub yakin koy doon hoob bilaash raalna in adal shaqay degmada dhiste atum fayda wala la fuqobadi adin meeli usman baad in jeey ka dhimaas tol fad
lan ka kala gudoomiyaha cusub ee degmada Deensoor Ahmed Aadan Cali ku hadlay ujeedka kormeershii muhiimada la kulay
aada ummad santihiin taliyasha maantaan ku soo booqanay xabsiga oo ku yaala Baydhabo waxa aad ugu mahadcelinaynaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala meeshaan uu kulansiiyay baad Ilaahay madaxweynaha Cabdi Aziz Maxamed Xasan lafta gareen insha Allah balan qaadiyo badan aan ka qaadnay kamid tahay inaan soo booqano xabsiga oo aan tusaalan ka qaadano insha Allah ta'ala aadana umahadsantihiin markuu wad imar labaad insha Allah mar walba ku soo noqon doona haddana waxyaabo badan baan rabnaa inaan idinka qorqorano oo insha Allah natiijadeena aan dib aan idinka soo wadaagno insha Allah assalaamu calaykum waraxmatullaah
maxabiista ka jirta xabsiyada dalka waliba iyo in ahaana mar walba mas'uuliyiinta iyo waliba qayb oo shardoon bulshada Soomaaliyeed aan ku baahan garab surmo dhan walba leh